I-Democratic Alliance yenza isimemezelo kumasipala wase-Mirafong ukuba urhoxise unyuso lwezavenge zonyaka 2020-2021. I-Mirafong iphakathi kwale ngquba kaxaka yobhubhani we-COVID-19. Amashishini nabahlali bahlangabezene nobunzima obukhulu ngokwasezimalini ngenxa yokulahlekelwa lingeniso kweli xesha lalo bhubhani. Umasipala wenza umgibe wokubulala icandelo lezezimali nabahlali xa egqiba kwelokunyusa ezizavenge. Thina siyi-Democratic Alliance senza isimemezelo kumasipala ukuba abonise uvelwano lokunceda amashishini nabahlali ngokubanzi ukuthi babuyele esimeni sabo kweli xesha lobunzima nokungaqiniseki. Ngoko ke asiluxhasi unyuso zavenge.